Santa Jay, Django Masters Production.
Shiko, harusi yetu isiwe na tamiko.
Hey, nitarudi mami, niko mitaani ninasaka gaji. Hey, niko fiti mami, niko Mombasani ninasaka kazi. Hey, nitarudi mami, niko mitaani ninasaka gaji. Hey, niko fiti mami, niko Mombasani ninasaka kazi. Hey, nitarudi mami, niko mitaani ninasaka gaji. Hey, niko fiti mami, niko Mombasani ninasaka kazi. Hey, nitarudi mami, niko mitaani ninasaka gaji. Hey, niko fiti mami, niko Mombasani ninasaka kazi.